Mbaka wa presidenti NASA na Charles Lwanga tukize bikwe kweto mmasomero agenja ulomo kawifuwa yoke nenyevyo kweri ndabi abayizi okutangira batamanyanganda abakyamu abayinzo kwagala okwesolesa masomero gano okubatu sako obulabe RDC Lwanga kedde kulambula masomero omuli Liche Wamala Sakeri Anjovu Junior ngabangudde abayizi ku ngeri gye batekeddwa okwekuumamu saako n'okubayigiriza mwoyo gw'eggwanga butya bwe bayinza basobole okukula nga baana balongoofu. Lwangeera mu kulambula kuno atubuli akuutidde abatwala amasomero okunyweza ebyokwerinda nga bawandika abantu abayingiramu wamu n'okufuluma amasomero kw'ossaako okuteeka kamera enkesi mu bitundu mu bifo eby'enjawulo okusobola okunyweza ebyokwerinda.
Tulisira tulisa nnyo ngeri abaana baffe gye bafunamu obukuumi obulungi baba nti amasomero gabeera ne CCTV cameras ezituyambira ddala okudetectinga obumenyi bw'amateeka then n'abasirikale bano abakuuma amasomero okubeera nga abasirikale abakuuma bali profiled ekimala kyonakyo tukisaako nnyo essira kubanga obulamu bw'abaana baffe kikulu nnyo then n'okuba nti basomera mu environment ebasobozesa okusoma nakyo kikulu ddala.
Ye Isaac Yesiga amyuka akulira essomero lya Liche Wamala asimye RDC Lwanga olw'okulambula n'okubangula kw'abawadde n'ategeeza nti bagenda kwongera okunyikiza ebyokwerinda mu ssomero lyabwe.
Ddala njagala kwebaza RDC waffe olw'okutukyalirako n'asensitizingamo on security issues. Security issues wano ku ssomero lyaffe tugitwala nga first priority era obulamu bw'abaana bwe tutwala ng'ekyokusookerako bwe tusookerako, so twongera okumwebaza yazze n'atukyalirako era n'ayongera okusensitizinga on security issues. Era njagala bategeeza nti naffe ku security we tutava tujikwasa n'amaanyi era tetusuubira omuntu yenna okutukubamu ekitulo.
Mu ngeri yemu n'amyuka omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti ye Wakiso Muwanga Lutaaya ategeezezza nti nga bba abakulira ebyokwerinda mu Wakiso batandise okulawuna amasomero gonna mu kitundu kino okulaba nga ganyweza ebyokwerinda okusobola okwewala obutemu obugenda mu maaso.
Ekyabaguddeko abaana babiri bwe baatemeddwa omuzigu abaana abana twagala kusaasira families naye ate ffe kyatutanze bannawakiso tembeera eyo nga tukulembeddwa RDC w'ewakiso twagyetekerateekera dda olaba nga tulambula amasomero gonna agali mu Wakiso era okugategeeza galina okwongezaku byokwerinda abaana abatagabituukiriza tujja kuba nga bavunaana. Twagala amasomero abaana baffe basome bulungi nga n'ebyokwerinda buli bulungi mu Wakiso disitulikiti era ebikwekweto bikyagenda mu maaso nga tukulembeddwa RDC w'ewakiso Justin Mbabazi n'ab'ebyokwerinda abalala.